Maratuniswe uJesu Kristo ngegama likaYise benendodana nomoya ocelileyo. Musa wenkosi yethu uJesu Kristo othando likaNkulunkulu uYise. Umzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa sami ngifisa ukuba sifunde encwadini uPaulus umpostola ayibhalele abaseRoma isahluko sesishiyagalolunye ivesi yokuqala kuzoba ivesi yesihlanu. Bazalwane, ngikhuluma iqiniso ngoKristo angiqamba amanga. Ngoba unembeza wami ungifakazi wami kumoya ocebileyo ukuthi nginosizi olukhulu nenhliziyo yami ihleze ibuhlungu kungangokuba benginenxala nginxanela ukuba mina uqobo mahlukaniswe noKristo ngenxa yabazalwane bami bangabakithi ngokwenyama abakwa-Israyeli abatholwa baba ngabantwana benodumo nezivumelwane banikwa umthetho nenkonzo engcwele nezethembiso yibo okhokho babo avela kubo ngokwenyama uKristo onguNkulunkulu uphezu konke obongekayo kuze kube akade. Apostle Paul ukhuluma into ejulile la uthi ngikhuluma iqiniso angiqambi wona amanga nonembeza wami ungifakazi ukuthi nginosizi olukhulu nenhliziyo yami ayeneme enhliziyweni yami ngiyabalisa ngibalisela ukuba ngibuka abantu bakwethu ngibuka enzalwe nabo namhlanje ngibona ngahlukanisiwe nabo ngenxa yenkolo yami uKristo kodwa ngiyakhathazeka ngabo impela bangabakwa-Israyeli impela banikezwa umthetho impela uNkulunkulu wazambula kobabamkhulu kodwa basayiqondi inkonzo ababizelwe yona. Ngibuka le nkonzo uPaulu akhuluma ngayo ebese ngifuna ukuyisondeza ezimpilweni zethu bangaki namhlanje ababhekene nezinkinga nemindeni yabo ngenxa yezinqumo abayithathayo. Wake wamshada umuntu umndeni wakho ongamfuni. Wake wamshada umntana womuntu uma wakho okuzalayo akamfuni. Uzibuze ukuthi ngoba ngiyamthanda nje uma kodwa futhi ngiyamthanda umntana womuntu nithangenze njani? Labantu ubathanda bobabili, labantu uyafisa bajabule kodwa babhekana uyayibuza, uyayiphendula, wenzeni, ucasule ngani, awuyitholi impendulo. Ekubuzeni kwakho uyawubona umndeni uhlukana phakathi. Uyabona ukuthi mayifikile awukwazi ukuhlala noma kanye naye. Yebo, mhlawumbe phambi kwakho bayahleka, phambi kwakho bayancokola, kodwa muke wahamba yilona ukhala ngalona nalona akhale ngomunye, uyibuze kwakwenze njani, ukhetha bani, ngoba bobabili babalulekile. Wake waba nomntwana othe ngokukhula kwakhe wahlupha emndenini, wahlupha kwaze kwafika isigaba sokuthi umndeni awusamfuni, washawa isazelo sokuthi awukho umgqomo wokulahla abantwana, washawa isazelo sokuthi uma ke selahlwa nayi mina nitha ngenze njani. Hayi ngoba nakhu umtotosa, hayi ngoba nakhu ungaliboni iphutha lakhe, hayi ngoba nakhu ungafuni ukulungisa izinto, kodwa uyibuza ukuthi sengikuzame konke phambi kwenu, ikuphi enifuna ukuba ngikwenze. Wake wafisa yini ngelinye ilanga ukuba mthatheni mqobeni ngcono afe, ngoba ubuhlungu anizwisa bona buphindaphindiwe kumina, ngoba nani ngiyanithanda naye ngiyamthanda. Yabona le nkonzo uNkulunkulu ayivezayo ngomphostoli Pawuli ngokukhala nokububula kwenhliziyo yakhe ngokuhlukaniswa nabantu abebakhonzile ngenxa yokwazana noKristu. Buka impilo osuyiphila manje, khona abanye abantu enzophenduka izitha nabo, hayi ngoba nakho kukhona okubi okwenze kona, kodwa khona okuhle nokubangalisayo uNkulunkulu akubusise ngakho. Ubezwa abantu sebethi weni ngasitsheli ngosibani bani, ngoba phela sebeyasebenza bayibona bengcono, ngoba phela sebeney'moto bayibona bengcono, ngoba nakho sebeshadile bayibona bengcono, ngoba nakho beney'mali zabo bayibona bengcono. Uzibuza ukuthi ngingcono ngani, ngoneybani? Wakwafika behlangene bonke, bayaxoxa, bayajabula, bayahleka, muke wangena bayishintsha inkulumo. Wake wafika behlangene bebonke, muke wahlala nabo, bamonyuka one by one, yilo nalo usebhizi. Wake wathwala kanzima emsebenzini, wazondwa abangani bakho ngoba nakho sewuthola i-promotion. Wonke umuntu uyazi usebenze kanzima, wonke umuntu uyazi uyimisele, wonke umuntu uyazi ukuba uyadeserve, kodwa bakuzondela ukuthi uyithatheleni. Apostle Paul ukhuluma ngosizi adlula kulona ngenxa yabantu abangafunanga ukulalela nokuthobela intando kaNkulunkulu. Apostle Pauli ubuka ukulimala nokulimazeka komphefumulo ngenxa yabantu abanenkani. Baningi abalimele belinyazwa umona nokubopha kwenhliziyo zabantu. Kule nkonzo uNkulunkulu Somandla usibizela enkonzweni yokulashwa ukuthi ake uzelaphe, awenzanga kabi ngokuphumelela, awenzanga kabi ngokuyimisela, awenzanga kabi ngokufuna impilo engcono, awenzanga kabi ngokuyikhandla ukuthi abantu bakuzondile bakhuluma kabi. Akusho ukuthi uNkulunkulu naye akafuni ukukubusisa. Masibusise uNkulunkulu Somandla asilondoloze azivikele ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Oh, yeah.